Yeah. Shall I go bend the illa when it too much?
When it too much.
Nice and natural, love mom, I'm coming back.
Coming back.
And now you're my face, just say, mama, face, do yeah, yeah. Now you walk with me, take on me, take on you let them win you. Can you believe me, baby? Is that gonna talk about fancy? Was that could you want to see you fancy? Believe me, I'm in love with you, baby, yeah. Anani, Peleka, Peleka, far, far, far. Anani, Peleka, Peleka, far. Anani, Peleka, Peleka, far, far, far. Anani, Peleka, Peleka, far. Anani, Peleka, Peleka, far, far, far. Anani, Peleka, Peleka, far. Anani, Peleka, Peleka, far, far, far. Anani, Peleka, Peleka, far.
Anani, Peleka, far,
far, far, far.
Anatetemeka kama na kifafa.
Anataka ni mfaa.
Kalala kifo cha mende mtoto kama kafa. Hata kuchiti siwezi kabisa ya miniganda sumaku. Tena tunapiga na mapicha picha kesho kwa peji za udaku. Snapchat, TikTok, tunakomesha tuwa knock knock. Kitu ipo safi sop sop. Basi anavoilamba ka lollipop.
Can you believe me baby? Mwezako nataka cha mkwezi. Itandinga ujembezi.
Uje na vitu flani vya utelezi. Fa fa fa.
Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa.
Nikikosea ntaku please gal. Yes believe me gal. Mgari kama roli umezimika. Utamu wa kitai na kuzimika. What me say? Bidi bang 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 bang. Na mkali ya kwa chini ni mkoleze. That thing mama nkomele. That thing mama nsogeze.
Can you believe me baby? Mweza kuna talk about fancy. Mweza kujua siki fancy. Believe me I'm in love with you baby, yeah. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa.
I'm glad I met you, Ami. The beat is way to it. Yeah. Gonna take for everybody. Yeah. You can't believe it, eh? Yo, the boy Gaddafi, and I'm too real, Safi.